kubera okwange yegwe mukama eyanzija gye nali nabikibwa nondeeta mu kitangaala ng'ekirime ekiva mu ttaka nondabiriro kutuuka leero ndi bujulizi obw'omukwano gwo mu nsi ndi bujulizi obw'ekisa kyo mu nsi nakuimbira kengayo kutenda bulungi bwo mukama n'omukono gwo ogwo gungabirira emikisa gyo egitakoma oli kitangaala eri ekkubo lyange ettabaaza eri ebigere byange nakuwachi lero nkweba sentia lero kutukeyo naimusanga oluimba jolisebo
lwange nakuimbira
oluimba lwange gobadde bulungi nnyo jengi obadde mwesigwa mukama okutuuka jegwa naimusanga oluimba jolisebo
see you.